unachotaka tu kupendwa na ulipendwa, lakini bado ulinitenda ukaenda ukunipenda. Why you nauliza, why you need of me, you need of me, you need of me, nilitamani you need of me, you need of me, you need of me, nilitamani. Wale walinifuata wakanitaka nikawakata, wale walinifuata wakanitaka nikawakata. Umenipiga chenga kalonadino, ume play stuimo, umeniacha umenikata kwenye walio musimo. Misi misi ya komidinyo, uki play stuimo, umeniacha umenikata kwenye walio musimo. Piga chenga kalonadino, ume play stuimo, umeniacha umenikata kwenye walio musimo. Kweli ndo mbaya, leo nimekuwa mbaya. Kweli ndo mbaya,
ndo mbaya,
leo nimekuwa mbaya.
Wale
walinifuata wakanitaka nikawakata,
wale
walinifuata wakanitaka nikawakata. Beni Miroje, na yufame piga tena, piga tena.